Yimumva na dijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda radijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika I Kigali no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda turi kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Badukurikira rero mwana dusanga no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Nadia Taha uza kwakira telefone zanyu mu kanya. Turabaramukije rero mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kandi tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi ni uwanyu wo gutanga ibitekerezo, ibyifuzo ndetse n'inama mwumva byafasha mu buzima rusange, cyane cyane ku munsi wa gatatu twahariye ubuzima amagara y'abantu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radijwi rya Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze mwese nshuti. Ngarutse ku bijyanye n'ubuzima nk'uko buri wa gatatu radio yanyu Ijwi rya Amerika yawuhariye ibijyanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi ni uwanyu, turaza kuganira mutanga ibyifuzo byanyu ndetse n'inama mu bijyanye n'ubuzima aho iwanyu, aho muba, aho mukora, aho mugenda, aho hose ibijyanye n'amagara y'abantu byifashe gute. Ese hari indwara ibahangayikishije ku buryo bwihariye aho mutuye? Izo mpungenge mwazivuga bityo abashinzwe ubuzima bw'abaturage bazumva zikaba zashakirwa ibisubizo. Radio yanyu yabageneye uyu mwanya rero kugira ngo mufatanyirize hamwe kuvuga ibijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, aho iwanyu, ndetse n'icyo mwumva cyakorwa kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Wowe udukurikiye ndetse n'abandi bari buze mu kanya, ijambo ni iryanyu muri iki kiganiro. Muze rero dusangire inama n'ibitekerezo ku buryo twakwita ku buzima bwacu n'ubw'abacu ndetse buri munsi, kuko uruhare runini ni urwacu mbere yo kwitabaza abaganga. Niba rero mufite n'ibiganiro mwifuza ko twaza bashakira ababibaganiriraho by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima, nabyo mubivuge tuzabashaka. Reka rero ntabatindiye twakire uwa mbere wifuje ijambo muri kiganiro. Museveni Rehema, uranyumva? Alo, Museveni Rehema?
Alo,
oui, uratwumva neza?
Yego, ndabumva. Ndi hani Goma mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nuko nuko. Igoma se mumeze mute?
Goma turaho gahoro, cyane ko murabizi ni umujyi uzungurutswe n'inyeshyamba za M23, ariko ubuzima buri gukomeza tubuhoro buhoro.
Yego, wifuje ko tuguha ijambo, n'icyo wifuza kugeza ku batwumva?
Murabizi ko kuva intambara yatangira, inkambi impunzi zahungiye hano mu nkengero z'igihugu, ariko hari ibibazo byinshi by'indwara zirimo za korera, cyane cyane hari uburwayi
Hanyuma urabona harimo gushyirwamo imbaraga se kugira ngo yegura vuga uti amahanga dufashe nibyo koko hiyo bigeze no mu byorezo abantu bakenera inkunga zitandukanye byiza ko ubu noneho barimo kuvuga ko inkingo zishobora kuhagera mu minsi ya vuba bagatangira gukingira abantu ariko iyo urebye uko bihagaze muri kino gihe urabona barimo gushyiramo ingufu mu bijyanye no gufasha abarwayi ndetse no gutuma abandi batandura
ntabwo ibyo bari babitangira byo kuba bakingira abantu cyangwa se ngo bashyireho uburyo bw'ubwirinzi ntabwo ibyo bari babitangira uretse nk'uwagaragaye hariho uwagaragaye kuri bari muri hopitale y'i Masisi abandi nubwo natari nakurikirana neza bagiye bandura bari mu nkambi nubwo natari nabikurikirana neza ariko abafite ubwo burwayi cyangwa se guverinoma ntabwo yashyiraho ubwirinzi bwo kuvuga ngo dutangire twirinde gucya kugira ngo n'abatari bandura batandura nicyo ngicyo rero turi gusaba ko mwatuvuganira kugira guverinoma cyangwa leta yacu itangire ishyireho ingamba kugira tutaza kwanduza abanduye bataza kwanduza batari bayandura
yego twizere ko abashinzwe ubuzima babyumvise naho inkingo zo hari abemeye kubitanga kuzitanga hari umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isosiyete yaho ikora inkingo yemeye ko izatanga izo nkingo isosiyete yitwa Bavarian Nordic Bava n'Amerika ndetse n'Ubuyapani bavuze ko bazatanga bijeje ko bazatanga izo nkingo kandi ko zishobora kuzatangira gutangwa vuba twizere ko bizakemura ikibazo abayobozi nabo ubwo twizere ko bazabafasha mu bijyanye no kwirinda kwanduzanya hagati y'abarwayi n'abari bazima urakoze cyane yego ni Radio Ijwi rya Amerika ya Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tubaho umwanya kugira ngo muvuge ibijyanye n'ubuzima aho muherereye aho mutuye aho mugenda hose haba hari amakuru ajyanye n'ubuzima ndetse mushobora gusangira n'abandi kubijyanye no kwirwanaho kugira ngo umuntu atandura cyangwa se niyo yaba abonye umurwayi amenye uko yakwirinda turakomeza mukanya.
Baby, oh, keep your head.
Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda indirimbo Vazi ya The Ben twizeye ko hi baruhuye mu mutwe dukomeza rero ikiganiro cyacu twakira bienvenue bana nange turi kumwe
amahoro amahoro amahoro
yego yego namwe urahagana he yego muraho muraho urahagana he
Yes, given the current year, I hope it's a different president and the commander machine, icyo navuga ho uyu munsi ara hari umuntu wo kwisandura wo gutanga ibitekerezo kugira ngo duhurize hamwe
yego
hano igaho ngiye tumeze neza umwana duhaye n'umuyoboro wo kumvira aho rwose radio tuba tuyumva neza cyane ariko niyo tutari akoresha icyo iyi interineti nayo buriya iba yarabyoroheje cyane ikarongi rero tumeze neza gusa hari ikibazo gikomeye ariko tutanakemukakomeye cyane
giteye gute
umuhanda
ikibazo cy'umuhanda
ntabwo ndi kubumva neza cyane ariko niba muri kumva
turakumva
hari ikibazo cy'umuhanda urabona hari umuhanda uhuza Ruhango na Karongi uriya muhanda rwose ugendeka nabi noneho urabona igiciro nko kuva isinga twahazi kugera Kigali we bawo bitatu magana abiri ariko noneho iyo ushatse kujya nk'imuhanga wahazi ubundi baguca bitatu magana abiri urumva ko rwose harimo ibintu biba bidasobanutse neza urumva uba wishyuye nk'ugitsigira kandi utari buhagere ugarukira imuhanga ubwo ni nka kimwe cya kabiri
kubera iki babaca ayo menshi
ariko mbona jyewe impamvu babaciye ngayo bari kubera ko ubu kaburimbo ntabwo ihagera kaburimbo ntabwo ihagera rero bavuga ati n'ubundi umugenzi umugenzi turawurinda twifura kumubonera imbaraga n'ubundi tukamumanura ariko ibyo ngibyo sinzi niba bizwi muri leta kubera ko bari barigeze kuvuga ati n'ubundi umugenzi azajya yishyura aho ageze nabyo byaterwa n'amakuru tuba dufite kandi mbere bari baravuga ati umugenzi bamaze gukuramo iriya nkunganire ya leta muri transport bari baratubwiye ko umuntu azajya yishyura aho ageze none twebwe ejo bundi rwose mbere ryambayeho nari ngiye i Muhanga barambwira ati nukishyura bitatu magana abiri ntabwo biri bwemere ubwo rero kuko mbafite bihebimo
none se bienvenu ayo ibihumbi bitatu na magana abiri cyangwa na magana atanu
na magana abiri
ayo nasanzwe atangwa kuva Karongi kugera mu Ruhango kandi wewe wajyaga Muhanga baguca ayo urugendo rurenze
aho ndi ubungubu tuvugana yuri ikirindo gitsikarebyari bitatu magana arindwi ariko magana abiri noneho iyouba ikigaruda iyo nta kibazo rwose nicyo giciro ariko iyo uri kuva ikirinda igitsigari byo biba bigoye biruhanyije n'ubundi iyo ugiye Muhanga utude wishyura kimwe n'igisigari
kubera ko nta mahitamo uba ufite kubera umuhanda mubi
urakoze cyane rero wayo n'ubundi iyo uteze n'ubundi bashobora kuguca bitandatu cyangwa bitanu n'ubundi ukavuga n'ubundi tukakubyanga nka cika mbere kandi bo bafite inyungu iyo ugiye n'ubyo ugeze Muhanga bahita bashyiramo undi mugenzi wa wa mwanya wari wicayemo ujya he i Kigali ibyo rwose mudukorera ubuvugizi rwose bikemuke niba wenda niba leta ari nako yabigendeje nabyo tubimenye kuko ariko yabikoze natwe ntabwo twashakira kuko n'imyigaragambyo yemewe ariko ndabizi neza ubuyobozi waba uri kutureberera nabo bahitonge nk'itoroshi barebe iri kubitera
ubuyobozi bubareberera nk'uko bivuga hanyuma ubwo hashobora kuba hari n'abakurikiye iki kibazo bacyumvise niba nikibonerwa umuti nabwo muzatubwire urakoze cyane ni Radio Ijwi ry'Amerika yego i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri Isanga aho uyu munsi tubaha umwanya kugira ngo muvuge ku bijyanye n'ubuzima cyane cyane ubuzima amagara y'abantu uko ikibazo gihagaze aho ngaho iwanyu ikiganiro mushobora no kugikurikira kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com turakomeza rero tuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika noneho twakire Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude wiriwe neza
karame
mukomere uri urahagana
yego
uri hehe
rereye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho ni mu karere ka Masisi
nuko mwiriwe muti aho ngaho
neza tumeze neza
nuko ibintu bijyanye n'intambara byarahagaze biragenda ibintu bijya mu buryo
intambara zo nta ni ibisanzwe n'ubungubu tubaho twiteguye kuko nubwo bavuga ko batanze agahenge yego leta harimo bimwe yubahiriza ariko iyindi mitwe yitwaje intwaro hato na hato usanga basatiranye ukumva amasasu ganaravuze bakirirwa bararwana ni gutyo
ni ukwihangana amaherezo bizashira ubwo nagahenge kabashije kuboneka.
Yego kabisa naho bundi kubyubuzima inaha gose dufite byo kujya pe tuhinga ibishyimbo tugahinga amasaka duhinga ibigori n'imyumbati n'ubu tuvuga n'ubunge ndi kubagara umwumbati ariko ikibazo tugira ni kimwe cy'amafaranga
cyo mugurishije ibyo mwejeje.
Yego kugurisha ibyo twajeje usanga igihembwe kimwe haba igihe byuriye tukagurisha ku mafaranga ari hejuru ubundi bikongera bikagwa bikamanuka hasi cyane mbese ngira ngo ubone ku mafaranga bikaba ari ibintu bigoye cyane. Ubungubu umufuko w'ibishyimbo rwaruguru kugura mira minsi rwaguraga 240 by'amakongomani yino ariko ubungubu rwose biri hasi turi kubigurisha ku 118 rero urumva byagiye bigwa cyane ariko ahanini biterwa n'imisoro nyine ya bano bamwe baba bitwaje ibigwanisho bagashinga amabariyeri mu nzira imodoka yahagera bakayirihisha ibirenze cyane ngo rero twe abahinzi umucuruzi yaza kugura ugasanga yayandi yatanze kuri bariyeri yose ari kuyadukata. Ibyo nibyo bibazo duhura na byino.
Ntibyoroshye iyo hari ibijyanye n'intambara habamo n'akajagari kenshi ubwo ibyo bibazo bimwe bizakemuka ari uko n'intambara zihagaze. Hanyuma ku bijyanye n'amagara y'abantu se ubuzima mu byerekeranye no kwivuza murabasha kujya kwivuza muragenda mukabona ababitaho bihagaze gute?
Yego turavurwa ariko nubwo tuvugwa usanga hamwe na hamwe baca amafaranga ko hakaba n'ahandi tugeze bakatuvurira ubuntu nubwo ibitaro bimwe na bimwe bifite abaterankunga nka ira MSF nibyo usanga bavurira ubuntu ariko aho uwo muterankunga atari usanga kujya kwivuza biba bigoye cyane kuko kugira ngo ukire ubu hatanze amafaranga ari menshi cyane.
Ariko se Claude hari umuvandimwe wa rumaze kuvuga Museveni wavugaga ko hari umurwayi wabonetse imasisi w'ubushita bw'inkende nawe iyo ndwara waba warayibonye aho ngaho bihagaze gute?
Kwebwe ahantu duturiye uretse ko iyo ndwara gusa ko nanjye ndi kujya nyumva mu bitangazamakuru ariko twa karere duturiye nta nubwo yari yagera mari kuretse ko naraye mbonye imenyesha yuko iyo ndwara yaje
ntizanahagere rwose. Imana izabibarinde cyane cyane ko bagiye gukingira mu minsi iri imbere.
Yego ndimo nabyumva byinshi kuri iyo ndwara ariko twe akarere duturiye ntabwo yari yahagera ntayo birabishoboka ko yaba yafashe mu kandi gace ariko nta ni muri Masisi
ni byiza ubwo ntayihari iravugwa ahanini mu bantu babana bari hamwe cyane nko mu nkambi ubwo rero ngo niba ntawe mufite rwose na mahoro na amahirwe ku bahatuye
ntabwo dutuye mu nkambi aho dutuye kenshi usanga hasa no mu byaro nta bantu begeranye cyane iyo binaza biza bivuye iyo mu migitu
no kuyirinda bishobora kuba byoroshye kurusha iyo abantu bategeranye cyane nyine urumva ko kugira ngo ive ku muntu ijya ku wundi bisaba ko hari aho babahuriye bya hafi.
Yego ariko si iyo ndwara ubundi mukurikirana mukumva ko yaturutse hehe ubundi kiyiteraniye iki?
Iterwa na virusi ariko nyine nta n'uwavuga ngo yaturutse aha naha ni virusi nyine ubwo abakoze ubushakashatsi nibo bazamenya uko byagenze, ariko ubu icyo bitayeho cyane ni ukumenya abarwaye uko bagomba kwitabwaho ndetse no gutanga urukingo nyine rurwanya iyo virusi itera ubwo bushita bw'inkende.
Yego, murakoze cyane kandi turabakunda cyane.
Murakoze cyane nawe, natwe turabakunda.
Yego.
Ugira umunsi mwiza. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, aho muherereye, ubuzima bwifashe gute, cyane cyane mu bijyanye nyine n'amagara y'abantu nk'uko mu Burundi babivuga. Ikiganiro rero turagikomeza mu kanya, mugume hafi. Bizere ko ibashyizemo ubwo ibyo byishimo nkuko yabivugaga. Tusubira ku murongo wa telefone twakira Seriro Muvunyi. Seriro, wirewe neza.
muraho neza muntu witiranwa na mavukwe
komera cyane ndabona amazina yawe nawe yiyongereye no
ajira ngo nibyo nandi atakubwiye
no vuganya ko bukwe mwizina
I'm not sure. Aya no mu petite wanje.
Ah, okay. Wayitije.
Iyo ni yindi account nahinduye.
Okay.
Nshize ni yindi account naciyeho.
Wa musabye uruhushya se?
Uwo muntu wanje.
Oui, muntu wawe wa musabye uruhushya mbere yo kuyashyiraho.
Aracyari mu biganza byanjye.
Okay, ndakurega ndamubwira. Komeza.
Yego, turabashimira umwanya mwaduhaye.
Namu mwakoze kwitabira.
Yego. Hanyuma rero ikintu ndi kubona turabashimira ku byo mwagiye mutuganiza kubyanye n'ubuzima.
Mhm.
Ariko kandi ijambo ryiza uvuze rwose ry'uko urukingo rw'iriya bugaburiya ubushita bw'inkende ko biri gutekerezwaho numvaga ari byo byakabaye bishyirwa imbere kuruta uko bavuga ngo kwirinde COVID-19 twagize uko twitwara.
Mhm.
Ariko buriya bwo rwose nabonye amafoto y'abantu bagiye baburwara birababaje biteye ubwoba.
Birababaje iyo ubona nyine ukuntu umuntu aba ameze bigaragara inyuma wibaza n'imbere nyine uko uwo muntu yiyumva.
Kuko ndibuka ari niwe mutumirwa mwigeze kutuzanira kuri atuganirira kuri icyo kigayo kuri ibyo ngibyo nyine tumubaza itandukaniro riri hagati y'ibihara. Nabwo nyine aratubwira uko byari bimeze n'ubwenda hari byo namubajije ntasubize neza ngo nyurwe ariko narihanganye ntago ariko ibintu byose umuntu yabisubizwa. Ikibazo dukunda kugira rimwe na rimwe hari igihe tubaza nk'ibibazo nka bitatu cyangwa bine mukadusubiza bibiri ibindi bibiri mugira. Sinzi niba wenda mutajya mwandika ibibazo wenda tuba tugenda tubaza mukagenda mwibutsa nk'uwo mutumirwa.
Ne biterwa n'umutumirwa cyangwa se na n'uburyo ikiganiro n'amasaha hari igihe ushobora gukubitana n'amasaha bikaba amasaha akaba arimo yihuta icyo kibazo wenda mukatekereza ko muzakigarukaho mu kindi gihe. Sinzi impamvu ariko birashoboka.
Ariko buriya niba ari nk'ikiganiro wenda na kantu wenda nagira ngo mbasabe mwaza
kukara.
Niba ari nk'ikiganiro runaka mwaduhaye cyo kuganira ku wenda nk'umutumirwa ari nk'umutumirwa kugira ngo mwemwakurikira nk'abantu benshi numva yuko wenda indirimbo zaba zitari ngombwa. Hanyuma wenda nko muri weekend mukajya musigenera nk'umwanya wo kuba twasaba nk'indirimbo numva aricyo kintu cyaba ari sawa nyine ako kandi muzagatekerezeho muzabwire Sene Karekezi niba akiriwe ukiyoboye muzagatekerezeho murebe ko mwagira ukuntu mudufasha nk'abakunzi banyu.
Ariko indirimbo zirahari zo muri weekend ntabwo byose kumukira
aba oya
ndabavuga gusaba indirimbo gutashya gusaba indirimbo. Okay,
gutashya ukabasabamo indirimbo ako kantu muzagatekerezeho murebe ko mwakaduha nyine tujye tubasha gususuruka kuko urumva niba umuntu ashobora kuba yatega amatwi radiyo wenda ukavuga ngo kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo duhabwa umurongo biba byiza iyo abantu bakurikira radiyo bigano byayo byose nyine uretse wenda ko nibaza ko wenda kuwa gatandatu no ku cyumweru aba ari weekend wenda benshi mwaba muri nko mu biruhuko mwaba mwaruhutse ariko numva yuko ako kantu mwazagatekereza mukakadushyirira mukakaduha nyine
ubwo bazabyiga kuko bisaba ko hashobora kuvamo nk'ikiganiro kimwe urumva ntago ari ibintu umuntu yatekerezaho ako kanya ngo ahita abikora. Ni ibintu bigomba kujya muri gahunda nyine ariko icyifuzo rwose ni cyiza kandi ndacyakiriye ndaza gutumika. Naho ibijyanye n'indwara cyangwa se ibindi biganiro tubategurira ndibaza ko ikiganiro warukomojeho ku bijyanye n'ubushita bw'inkende ari ikiganiro cyakozwe umutumirwa agomba kuba yari mu Burundi. ndabyibuka ko ari ikiganiro Oriane yakoze mujye mutwihanganira nimwumva mutanabyumvise ari byo mukeneye kubaza mushobora kujya mubyandikana none nko kuri Facebook kwa kundi ikiganiro niyo cyaba cyarangiye mukaba mwakwandika hari nk'ikibazo cyasigaye muwumva musigaranye cyangwa se mutabonye umwanya wo kubaza nabyo mushobora kujya mubyandika cyangwa se mukatumenyesha umuntu ashobora kongera gatumira umuganga cyangwa se no mu bindi biganiro noneho bakongera bakabaganirira mubonye hari n'amagambo akoreshejwe haba ari mu Kinyarwanda haba ari mu Kirundi mukumva nti muyasobanukiwe kobera hari amagambo atandukanye muri zo ndimi zombi nabyo mwabivuga ndimo kugerageza kubatumirira n'umuganga cyangwa se undi muntu wadusobanurira iby'ubushita bw'inkende mu Rwanda
yego kokana nari ngiye kuvugana ko nyine ngo muzatumire n'umunyarwanda abarundi wenda hari byo bumvise cyane kuruta abanyarwanda n'abanyarwanda bazagira ibyo bumva kuko buriya nubwo bavuga ngo ikinyarwanda n'ikirundi yego bijya gusa ariko buriya hari ibintu byinshi bitandukana no kuko hari ijambo uvuga mu kinyarwanda tubimenyere mu kinyarwanda ukaribwira umurundi warivuga agaseka cyane akakiyamira kuko ubuvuze nyine ibihabanye n'uko we abizi naye n'ijambo ry'ikirundi umurundi abwira umunyarwanda yarivuga umunyarwanda akipfuka mu maso ibintu se bibaho
cyangwa se ntunasobanukirwe neza kubera ko amagambo nyine atandukanye
hanyuma muzongere mugaruka ku kiganiro kijyanye n'amaso n'uburwayi bw'amaso mwigeze kubivugaho ariko muzase nk'aho mwakongera kuzabigarukaho kuko muri iyi minsi ubona yuko ikibazo cy'amaso ari ikibazo kigenda kiri gufata abantu benshi cyane ugasanga umuntu kera abantu barwaraga amaso babaga ari abantu bakuru aribo batabona neza ariko ubona yuko n'urubyiruko n'abana bato bagira icyo kibazo cy'amaso bazadusobanura n'amaso y'amarundi inkomoko yayo nyine batubwira impamvu yayo kuko ubona ko ari amaso afata arimo aribasira abantu bamwe na bamwe kandi akenshi hari n'abajya kwa muganga bakabandikira rinete kandi usanga yuko hari abantu bavuga yuko rinete n'ubundi ziguhuhura guhura rimwe n'imwe ugasanga n'igiciro cya rinete kirahanitse cyane bitewe n'umuti uba wakoreshejwemo rero bazabigarukeho nyine badusobanura neza impamvu yabyo nyine uko bimeze
tuzabatumirira umuganga ariko burya iyo baguhaye rinete baba bazi n'impamvu baziguhaye kandi no kugira ngo amaso yawe amenyerane nazo ubashe kubona neza nk'uko bikwiye nabyo hari igihe bibanza gufata akanya tuzabatumirira umuganga abasobanurire
yego murakoze cyane mukomeze kugira ibiganiro byiza turi kumwe tubateze amatwi
yego nawe rwose mukomere kandi mugire ibihe byiza aho muherereye hose
yego
ndagiye ijwi rya Amerika twakire Aster Kana
uyi mwiriwe neza
mwiriwe urahagana he
ndi Goma
Goma hari umuvandimwe wundi waduhamagaye nawe ari Goma yatubwiraga ibijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende nawe duha amakuru rero ibiraho ngaho aho uherereye
aho ndi ni sawa kabura kari kugwa kubw'iyo ndwara nanjye ndayumva ku radio ndayibona ku masanamu ndabona umuntu ayigwaye
ni byiza ntuzanamubone rwose
yego hanyuma ikibazo je nashaka kubatuma umubitumira tuise byinshi tumubaza kuko n'umuntu akurikiranwa n'abarundi rwose
ninde
n'umuntu yitwa Shimamanda Moses
Moses okay
umuntu n'umuntu akunda kuba ariko aranenga cyane ibintu by'isengero sirpu bivanye n'uko u Rwanda ariko rafunga isengero amakiriziya n'isengero nawe umenga arafite icyo abizi ko ariko wepfuwe yiwe ni umurundi cyane bivanye n'uko u Burundi bufise uko bwitunganije n'uko u Rwanda bwitunganije ya mafise ibyo ariko aranenga abapasiteri n'abaprofeti n'abapadiri bamwe bamwe yuko bikika mu kwiba mu babaye bisambo kandi koko nibyo bakikika inyuma y'insengero bitwaje bibiliya rero mwodufasha twadufise byinshi tumubaza mwodufasha mukamuhuza n'umuntu bita profeti Joshua na pasiteri Izidori Mbayahaga abantu batatu muze mu maturonderere muri ku kiganiro muri isanga cereka ivuga butumwa muzo mudufashije
nsubirira mu izina hari profeti Joshua nande
na Izidori Mbayahaga na Chimamanda Moses.
Okay.
So mu dufashije tema kuko na barundi n'abanyarwanda benshi dushaka ko mubashiraho hantu kaba abo bantu mukabahuriza hamwe ari batatu maze bakabibariza kandi nafi tukabibariza bakanadusiguriza kwa matubona abandi guterana amajambo hagati yabo kuko baba bakorera Imana cyangwa ko hari ikindi kintu boba abuba bashaka mu baturage.
Ndaza igitekerezo cyawe ndacyakiriye bwo ndaza kugeza ku bankuriye hanyuma tuzareba igishoboka niba ikiganiro gishoboka cyangwa se niba bitanashoboka bwo urumva umwanzuro uzafatwa nyuma
ya hanyuma ikindi ariko cyanyuma ni kumidogo perezida wacu w'u Burundi agize iminsi yerekana
mu bijyanye n'iki mu bijyanye n'isuku
uretse isuku uretse ubutunzi n'ibintu byinshi yama yerekana yuko bitamunezereye ariko hariyo umuturage mutoya ntangazwa n'ibintu bibiri na nyene bishoboka nka nyakubahwa mwo muduhere ikiganiro amubaza
uravuga tukamutumira mu kiganiro muri isanga se
byobabyitsa mubi ari bemereye byobabyitsa kandi byo kuryohera
uvuze neza nyine uti yabitwemereye ubwo n'aba bose wavugaga baramutse bemeye kuko si ku bushake bwacu gusa dushobora kubushaka kubatumira ariko yenda bakakubera inshingano zindi baba barimo bakabura umwanya cyangwa se bakumva bitari ngombwa
yego ariko ntara ingiye gusorezaho aravuga yuko abiba ubutunzi bw'igihugu abazi bagendana ariko akavuga yuko atacho adobakoza atani yafise abashira none itegeko kenshi rigena abo banyakubahwa bagenda mu myanya y'icubahiro ariwe arishiraho hauziki kugira arikikurikira ko umukono abakombora birukane muri guverinema akabazo ka kabiri k'amasiko mude mutubarize umuntu ajerwe rusasuma urugomero rukomwe mu Burundi bariko baratanga akazi kubaza dukora rusasuma ariko twarabonye yuko ibintu by'ubuhinga bya interineti bitoroshe mbega ibiharuro bizovamo bizoba byizewe ko interineti itizewe ikigira kabiri mbe y'urusasuma iyo biganije kugira ngo tugaburire amafaranga azova muri bwa butare buheruka kubuka mu Kirundo murakoze muze bitubarize
nitugira amahirwe tuzabona uwo twatumira akaza akabisubiriza kugira ngo mubashe gusobanukirwa kurushaho. Urakoze cyane Aste, umunsi mwiza.
Namwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga, turakomeza mu kanya.
Hey, your nephew, why don't you come up off them keys and sing a little something for the ladies? You know, Jumba, let them know how we feeling right now.
Every time I go around, starting to love me down. Run up on me like click clack, sounds like hey. I'm like, I'm up all for that. And every night a party gets better.
I put it on her. Summer breeze, sipping Corona. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She gonna hit him like a sidekick. Is he one of the coolest of fool on the floor? I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that. You like that? You say you bite? Well, I bite back. And I'm all go. We can do it to tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it, I go hard, baby, yes. Kissing on your then I'm digging out your stress. I won't stop till you finish. But you ain't felt love till the next minute. But it gets dream.
Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack. Sounds like hey, yeah. You do what it do when we do what we doing in the back of the leg. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang. Girl gang 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 gang.
She always call in the middle of the night. Cause I'm a dog, I'ma give her what she like. She say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up. Cause I'm a gangster, I grab her by the pull her to my side. I'm in it, woke that up just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like true blood, I sink my teeth in. I gotta have it, the LB raised me. We was taught how to do down crazy. Lights out, I'm so lit. Mommy's so gone, daddy won't quit. I won't stop till you finish. You never felt love till the end, but it gets heavy.
Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack. Sounds like hey, yeah. You do what it do when we do what we doing in the back of the leg. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang. Girl gang gang. Girl that gang. Girl gang gang. Girl that gang. Girl gang gang. Girl that gang. Girl no.
This the light that you show. The loop, the coupe, the roll. Anything goes. It's so good, got her wiggling her toes. The boss, the dream. The floss, the cream.
Indirimbo, the dream. Yeah, Snoopy Dogg. Turakomeza rero ikiganiro cyacu, tukomeza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika, Amede, abo yitungiye. Niwe twakira muri aka kanya. Wiriwe neza. Ndibaza ko hari akabazo kavutsemo ku uwari uduhamagaye kugira ngo tuganire, ariko ndibutsa ko ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, aho turimo kungurana inama n'ibitekerezo. Dukomeze rero twumva aka karirimba gatoya, mu gihe telefoni yindi icamo tukakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika.
Depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent, but I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet and I know something so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you have to walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's switch shoes, just to see what it'd be like. So feel the pain, feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. Look at massage behind the tears of a clown. So why don't you all sit down? Listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no thousand miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, in straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. Look into each other's eyes. But don't
Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kiganiro muri isanga uyu munsi turaha ijambo buri mukunzi w'ijwi rya Amerika ubyifuza kugira ngo tungurane inama ku bijyanye no kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu ariko telefone zanyu ntizirimo gucamo neza hari abaduha telefone mwarangiza mukigendera mube hafi rero kugira ngo tubashe kubakira kuko iyo zicitse cyangwa se ntitubashe no kubavugisha ntabwo biba bimeze neza turabategereje rero mube hafi tubahamagare tubite tubabona mbibutsa ko iki kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro byacu mushobora kubikurikira birimo kuba kuri www.radio.com kuri Facebook na YouTube adresse yacu ni VOA Radio yacu naho mukanya. indirimbo Sweet Chicago ya Bruce Rose ni indirimbo ya iririmbwa n'umuntu waho inteko rusange y'abademokrate yaraye iteraniye aho bemereje Vice President Kamala Harris kuzababera umukandida mu matora ya perezida ataha. Radio Ijwi rya Amerika twakire noneho Ben ku murongo wa telefone, uratwumva?
Yego ndabumva.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Kanyosha.
Nuko udufitiye makuru ki rero ku bijyanye cyane cyane n'ubuzima, ko ari byo twibanzeho uyu munsi? Amagara y'abantu
mu cyane cyane muri iki gihe tubona yuko nk'isi yose yugarijwe intuze nyana ubukene, haba mu miryango, haba mu ngo cyangwa mu gihugu. Cyane cyane ubuzima novuga yuko butifashe neza.
Muri ubwo bukene hari ingaruka ubonaho cyane cyane y'abantu bakennye? Hari n'igihe abana barwara nk'indwara zituruka ku mirire mibi, hari ibyo ubonaho ngaho cyangwa hari ikindi kibazo gitandukanye?
Yego, ingorane twavuga ko zibuze zirahari cyane rwose, na cyane cyane yuko iyo igihugu gikenye canke ingo zikenye cyane cyane abana nabone baragaruka ko cyane 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 gufungura nabi, aho usanga nko mu iki gihe usanga imiryango myinshi nk'ibiciro byaraduze ku isoko, urumva no gufungura bica bafungura nabi kuko nk'ubu hari iboneke ziduga ry'ibiciro cyane cyane ku bifungurwa bikenerwa cyane rwose mu miryango. Yego.
Ikitekerezo wifuje gusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika turimo turagana ku musozo?
Yego, icyo mbona twoganira cyane cyane se noganira Ijwi rya Amerika ni uko
mutababariye telefoni ye igomba kuba icitse. Ben uratwihanganira, namwe abo turi kumwe ikiganiro rero reka bwo tugisoreze ahangaha kuko n'ubusanzwe isaha irageze, ariko turabashimira cyane ko mwabanye natwe muri ikiganiro nubwo telefone zatugoye, ariko ababyitabiriye rwose turabashimye cyane, kandi turizera ko muzakomeza kutuba hafi no gukomeza gutanga inama n'ibitekerezo. Ikiganiro ni cyanyu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimiye abamfashije rero ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wakiriye telefone zanyu. Hanyuma ubwo tubifurize mwese kugira ibihe byiza, mwumva aka karirimbo ya indirimbo ya Frank Sinatra ya Chicago. I just want to say they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown.